kubanga kino cha buliomu abali ne banjiri okuwasa mwena bendagamu anti kino cha buliomu obangotuse njagala otegere kunowasa nonya muntu afumbiku abeera yamanyire ekintu omusajja wekitambula n'obufumbu we bubira akuwa n'ekitiibwa kwekendereza nga kalira kamuto ngamanyi kukwekwanalya ne bobero nyiza kuwomba omana kukomyawo nga n'ebigambo we mukwasa ho kale webanga lijagala ekozeko ebeera ng'omunyo Jagger, it was a cave and the moon. The car in the cave was a cave and the moon. But the moon in the tabula. The car in the cave was a cave. Never can be seen the door of a budget in the same moon. The car in the cave was a cave. She got to see what was on
Ne wawe no chaka, te usibira wawo ne yimiri